Adolescente Television.
DJKibinho.com. Download kupitia DJKibinho.com.
Acheni kari kari sheria, acheni kari popu hudo, acheni kari matayira kabisa, acheni kari opata bure jaira, anikuwa kaji la bukila mjolu la panafia kabisa, anikuwa na acheni kari askani chocho, acheni pale manaku pelo ni msela, anakubali sana manaku pudo, yiso, anikuwa acheni kari ya mtoni safa rekodi, acheni pale mapa matuna, anikari atari, acheni na mtoma show, anikari matuku sana manaku kujapa gobole, amisa mamomu, anakubali sana manaku bafoni, anikari
I'm a professional player. I'm a
babu
Udo.
Malema jasipu epo nyuma mlaku kama mwelewa ucherewa usikwelewa usijifanya umelewa usijifanya mwelewa
Ubudo vidole fini silivisha.